dadweynaha faransiiska ayaa maalinta beri oo axadaha u dareeraya goobaha codbixinta, waana wareegii ugu dambeeyey ee doorashada madaxtinimada ee dalkaasi, iyada oo hogaamiyaha midigta fog ee Marine Le Pen ay dhowr dhibcood oo keliya ka hooseyso madaxweynaha hadda talada haya ee Emmanuel Macron. Sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA da Henry Ridgewell, guusha Le Pen waxa ay saameyn weyn ku yeelan doontaa amniga Yurub oo maraya waqti xasaasi ah kadib duulaanka Ruushka ee Ukraine. Dooda telefishanka laga sii daayay Arbacadii ayaa Emmanuel Macron waxa uu doonayay in uu muujiyo xiriirka ka dhexeeya xisbiga midigta fog ee Marine Le Pen iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, iyadoo xisbigeeda uu amaah ka qaatay bangi ku xiran kriminalka sanadkii 2014. Le Pen ayaa sheegtay in bangiyada Faransiisku ay ka weyday cid lacagtaasi amaahaysa, sidaasi awgeed ay u aaday dhanka iyo Ruushka. In badan oo ka faallota arrimaha siyaasadda Yurub ayaa isweydiinaya saameynta ay guusheedu ku yeelan karto ammaanka Yurub. Habka ay u wajahayso arrinta Ruushka ayaa ah mid si weyn uga soo horjeeda madaxda reer galbeedka intooda badan. Marine Le Pen ayaa dhaleecaysay hubka culus ee la siiyey Ukraine, iyada oo taa lagu eedeynayo in ay doonayso inay wiiqdo xidhiidhka Faransiiska iyo isbahaysiga NATO. Renor Foker oo ka tirsan jaamacadda Lancaster ayaa sheegay in guusha Le Pen ay aad u wiiqi doonto midnimada reer galbeedka ee ka dhanka ah Ruushka. Laakiin toddobaadyadii lasoo dhaafay, taageerada Le Pen ayaa kor u kacday inkastoo ay xiriir hore la lahayd nidaamka Ruushka oo lagu eedeeyey dambiyo dagaal. Le Pen ayaa ololaheeda diiradda ku saartay kororka qiimaha maciishada ee nolosha dadka Faransiiska, waxayna ku tilmaantay madaxweyne Macron inuu yahay madaxweyne jilicsan oo midowga Yurub ka jecel Faransiiska. Muddo sannad ah Le Pen waxay u ololeyneysay in Faransiisku uu ka baxo midowga Yurub, laakiin waxay sheegtay in ka bixinta ururka midowga Yurub iminka aanay ahayn siyaasadeeda, balse taa beddelkeeda ay doonayso in ay dib u habayn ku samayso ururkaasi midowga Yurub. Haddii ay si lama filaana u guuleysato Le Pen, waxay u badan tahay sida dadka khubarada ee faallaya siyaasaddu ay sheegayaan in arrintaasi ay saameyn weyn ku yeelan karto NATO iyo weliba midowga Yurub.